magaalada Kadikoy oo ah degmo ka tirsan dabaqada dhexe ee magaalada Istanbul ayay dadku si dulqaad leh ugu soo baxeen afurka si ay u soo afjaraan maalinta soonka oo ay u afuraan. Qaar badan waxa ay sugayaan in ka badan hal saac sambuus iyo maraq, sida uu sheegay ninkan oo doonayay in magaciisa lagu sheego oo keliya Axmed oo ah magaciisa koowaad. Waa calaamad muujinaysa waqtiyada adag ee soo food saaray dadka Turkiga.
Why do you think all these people are waiting here just to receive a small food parcel? Unfortunately, everything is so expensive.
Maxaad u malaynaysaa in dhammaan dadkan ay halkan ku sugayaan oo keliya si ay u helaan baakad yar oo cunto ah? Nasiib darro, wax walba waa qaali, kirada, dhaqaalaha, dadkii waa bastu.
Dowladda hoose ee Istanbul oo ay maamulaan mucaaradka ayaa bixinaysa cuntada bilaashka ah guud ahaan dalka. Magaalooyinka waaweyn ee ay gacanta ku hayaan mucaaradka ayaa sidaas oo kale sameynaya, iyadoo Turkiga ay ka dhacayaan doorashooyinka baarlamaanka iyo kan madaxweynaha bisha May. Ayaa xubnaha mucaaradka waxa ay fiiro gaar ah u leeyihiin sicir bararka sare ee dalka, kaas oo hadda maraya in ka badan 5.5%. Atilla Yasilada waa falanqeeye Turki ah oo ka tirsan Global Source Partners.
It's devastating. Poll after poll, we see up to 80% of participants complaining about.
Waa wax laga xumaado. Ururin kadib, waxaan aragnaa ilaa 80% ka qaybgalayaasha oo ka cabanaya xaaladda dhaqaale. 80% waxay qabaan in arrimuhu ay ka sii dareen 12 bilood ee lasoo dhaafay. 60% celcelis ahaan waxay qabaan inay xataa ka sii dari doonaan 12 bilood ee soo socda.
Suuqa magaalada ayaa beeralayda maxalliga ah ee dalka u dhashay waxa ay isku dayayaan inay iibiyaan wax soo saarkooda. Dad badan ayaa ka cawda macaamil la'aan, waxaana ay sheegeen inay la halgamayaan sidii ay u noolaan lahaayeen. Waa sida ay leedahay Meryl oo ah gabar beeralaya oo rabta in magaceeda hore oo keliya la sheego.
Compared with last year, there is an increase of 100% in prices, even more, especially in the prices of animal feed.
Waxay tiri, marka la barbar dhigo sanadkii hore, waxa jira koror 100% ah qiimaha, xitaa in ka badan, gaar ahaan qiimaha quudinta xoolaha. Qiimaha quudku waa uu laban laabay, waxaa naga haysta dhibaato weyn xagga soo saarista iyo iibinta ukunta. Isla sidaas oo kale, waxa ah wax soo saarka caanaha aad bay qaali u tahay, ay tiri. Dareenka noocaas ah waxaa la wadaaga Yusuf Kahvechi oo ah beeraley ka tirsan Acacia Agriculture oo ah shirkad beeraleya.
The economic crisis is cutting through old segments, old identities, and that's why it is.
Dhaqaale xumo ayaa soo kala dhexgelaysa dhammaan qaybaha dadka, hayb kasta waana sababta ay u yareynayso hoos u dhigidda saameynta kala qaybsanaanta, sababtoo ah muxaafad iyo mucaarad iyo inta kaleba waxay sameynayaan waxaa saameynaya sicir bararka.
Mid ka mid a guulaha ugu weyn ee Erdogan waxa uu ahaa sanado koboc dhaqaale oo aan horay loo arag iyo abuurista dabaqad diimeed oo xooggan. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in xubnaha fasalkaas ay mar walba ka baqayeen in guulahooda ay lumin karaan haddii Erdogan uu lumiyo awoodda xisbiyada taageersan cilmaaniga. Laakiin sicir bararka cirka isku sii shareeray ayaa laga yaabaa in uu beddelo isla ekaanshaha xisaabeed. Sidaasi waxaa yiri Cusmaan Sert oo ah maamulaha shirkadda Panoramad Research. Erdogan ayaa hadda isku dayaya in uu beddelo ajendaha. Erdogan ayaa waxa uu sheegay in uu dalka ka dhigay awood goboleed si uu u xaqiijiyo xaruntiisa codbixinta ee diiniga ah. Haddii saldhigaasi uu daacad u yahay isaga, ayaa la ogaan doonaa natiijada doorashada ee dhacaysa bisha soo socota.